Feje tukola tweyita basilamu ne tukola aksi. Chukula wangombaka Muhammad sallallahu agamba muwalawe kivaku chibayita omuchi. Tojammu sobole wa Allah. Omukozi tasasula khasara. Ajime chibayita khasara. Echono onese. Wada suwe suwa nezigwa. Tasasula. Abadde asitula ebikopo ne bigwa tasasula. Abadde agolola ekkanzu y'abalo nejja tasasula. Tokwata ku ssente ze. Aina nahnu wal islam fatuli ludda tuloza nti obusiraamu sala. Tasoosa aloosadde nnyo okoze nnyola. Gw'olowooza ojja kubeera awo ate ekyo kye kinene okusinga ne sala obutasaala. Kubanga yakedde ku macho kwetondera Allah kiwedde naye ono abanja hakkiye giwagulamu ekiteeteeyi. Mudde wa Allah ajagala sawaa musiraamu oba mukufaara. Saala omusaalire ajja kufuna. Ekyalo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyatuwa ku mukozi. Ky'omukozi bw'oba omukozesa bw'aba ayagala kugenda kulaba ku maama we. Laga njagala kulaba ku maama mukkiriza agende. Naye mbaka yalaga nti gwo omutegekera omutemwa gw'agenda nagwo. Era bwe yabuuza omuwala yali amukolera yamugamba ya oyagala kimuwala namugamba ati ya Rasulallah njagala ogende wa maama. Nabbi n'amutegekera package gy'ateekwa okutwalira nnyina ng'omusaala gwe guli mu nsawo. Ani agitegeka gwe gwakolera so simuwala kunganya busente bwe mukazi wattu mitwalo esatu gy'omuwa kw'omuvumira obusiru kw'omuvumira obutategeera esatu ayoza asimula ennyumba anaaza abaana bo agolola akima amazzi afumba emmere byonna bibye toyina nsonyi Mariyamu okuwa omuwala oyo emitwalo etaano ate omukakankake siza kutegeeregana olwoka nze nja kuwa nze wange ayagala okukola emitwalo etaano. Noolwekyo bw'oba oyina omukozi waayina gy'alaga agenda wa maama be bagenda kulaba ku bakadde be mbaka yalaga nti gw'omu wa package gy'ateekeddwa okgenda nayo agitwalire abantu be atwalire maama we atwalire kitaawe n'akasente ke ng'akalina naye okola muwala akola n'amaliriza okukola n'atuuka ewaabwe nga n'ekikumi takirina. Tolaba bano bawala baffe abagenda ebweru ekyo nakibagamba kibakanga naye omuwala takkirizibwa kufuluma Uganda kugenda kukola katasi. Omuwala takkirizibwa omukazi takkirizibwa kufuluma Uganda n'ava ewa kitaawe agende Saudiya la okujjako ng'aliko mwannyina gw'agenze naye bw'aba kisa ekyakoze zambi oba bamugaana agenda kukolera kaseese oba bamugaana kukola hijja yekka kati ate okupakasa nti omukyala takola hijja ng'ali bw'omu. Omukyala takola hijja ng'ali bw'omu. Tuve ku bulimba bwe tulimba Abawarabu. N'otwala omukazi mu hijja n'olaba gundi ono kyono ye maharamu we nga tammanyirako. N'otetyena kulimba ng'ogenda kukola ibada. Naye omukyala Nabbi yagamba ti la tusafiru lmaratu. Omukyala yenna ayitibwa omukyala tatambula lugendo lwa lunaku na kiro kyalwo okujjako ng'aliko amuzira. Kiraba kujjako ng'aliko amuzira. Bino bawala bammwe be bafunyeemu bakaabakaaba abali ebweru baleekaana babunebuni azaabu gye bali kubanga Allah akibasanyiza obabonyaabonya bale mbikiraawo okutuleekaanira aa kubanga kye bagendako zambi lwaki batuleekaanira ani yabatutte
Uganda emirimu gitegiriwo bagende bakoleje jobo weze jobo nene nene biyagano omukyalo okutambula okuva wake wa kitaawe owe wabba natambula olugendo olw'ekiro kimu n'olunaku lwalwo okujja nga alikagira ki amuzira kati omuwala emyaka ebiri agenze kukola ki omuwala emyaka etaano gyagenzeemu agenze kukola ki era agenze wa mwannyina agenze wadda ku kitaawe agenze waani kati ebibyasange yaagume tayogera yasange yaabigumire ne muwala obwo aba bwatyo bwakuyiyiriza akuleetera lya haramu guma lya ne sikyo ssanyu era ekyo tekibamu nti kati omuwala ono bw'aba azze okukola muwe ssente ze mubuliwo agenda kulaba taata we muwe ssente ze kasiwe yenna mumuwe amweterekere bw'aba yamwonoonye kiri gyali